you want plenty way. Oh baby, my darling. Oh 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 oh. Sometime me na waza ninge kuwa na wewe, ninge party na wewe, ninge enjoy love, ninge fall in love. Oh baby.
Nimezama mazima, mtoto kanipenda pia, hata jina sina, msimlete ofisi. Kanionesha upendo wa dhati, wala jifichi kikibinti. Hata ugali dagaa bado kinafiti, nibonge la pisi. Hakana makuu mtoto simple, matawe juu nikiwa naye na hisi kama mi niko majuu, niko majuu. Mr. Jipire, gotcha, gotcha.
Nisha sama kwenye penzi, na kupenda mune sunajua mpenzi we. Oh baby, my darling.